madhabahu yako Mungu, na mwili wangu Mungu ni hekalu lako Roho, moyo wangu ni madhabahu yako Mungu, na mwili wangu mimi ni hekalu lako Roho. Umeniumba mimi nikurudishie utukufu, umeniumba mimi nikurudishie utukufu. Tuimbe sote, moyo wangu. Tena moyo wangu,
moyo wangu ni madhabahu yako Mungu,
mwili wangu huu
ni hekalu lako Roho,
moyo wangu huu
haleluya nikurudishie utukufu.
Sema tena, moyo wangu huu,
moyo wangu ni
haleluya kama ukimaanisha, sema moyo wangu huu
ni madhabahu yako Mungu,
mwili wangu huu
ni hekalu lako Roho,
umeniumba mimi
ili nikurudishie utukufu.
Sikia sasa, nasema ndio, ninakupa uzima wangu Bwana, roho, akili na mwili wangu nakutolea Bwana. Nasema ndio, ninakupa uzima wangu Yawe, roho, akili yangu hata na mwili Baba nakutolea, nakutolea wewe. Nasema ndio,
nasema ndio, ninakupa uzima wangu Bwana,
roho, akili na mwili wangu,
roho, akili, mwili wangu nakutolea Bwana.
Sema tena, nasema ndio,
nasema ndio, ninakupa uzima wangu.
You have a ministry in you. of something. You are the call, you are the purpose that God has given you. Em to seven deal. We say God is strength in your life. Vile vivyo navyo, em to kubali kwanza.
Yesu.
Nasema ndio.